akudlali ukuyibamba entweni. Hallelujah. Ngiyacela namkhono ongamukela. Ngiyakhumbula ngo-2007 hlengwe mhlaba ethi kukhona isidudla esila. Nami-ke ngithake kube khona engimbizayo Nontobeko Nhlabathi, umama uZimba. Cela simshaye izandla nangekena. Haleluya, 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 haleluya. Wake BC ukuthokoza olu dumo olumfanele.